jotamani Alhaji Malifu.
Doyo stijo tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ajaratu trawtu buggi jangi faandu faalo Mamadou Sama Sow jam nyaali sakrabe hedibe ministre kunido guldal hakkunde leede mo mortanina wonno le malikke nyanda galdo garangal wadi le alhaali yaltingo bibili de malitu martun ton saabi rafi talki jogun jam jeetin ben heddi tiudude le region gaaji sahal malitu menaka tun hultan wiide le tour goto essence ngabbi fa ujunere aljumaare hande bangal kan u 17 maroc 2025 lando wodi ben hakkunde mali e tunisie homo jabboto yaade ben demi finale jawmu dum wattu 20h di gon seme koori amen hande kikide aljumaare 10 avril 2025 bismillah sakrab ministre leydi mali ben ministre leydi mortani kum ni do guldal hakkunde leede na wonno le mali do alkamsari kenya ngal dul do dawul wadi wattu mo mortani wondi yaltinde bibbe ben yimbe bitobe gonbe do leydi mabbe ben ko buri unyaade do malin ko be jaltinama sabi rafi talki ses rafta ki sesur ardo kanko kabaru diplomatie mortani holti wede fanda mudun yo hisude yonkiji bibbe sahara bitobe imran kilu mayga wonko hebana kedo fostango umar wagalu e sitasidibe
mortani do mayo gechi woni ko heewi balebe fu don jabbirto wotto jono sanat lerumde europe de heewbe don keddo le ngodo mayo geeti ande 2024 yottare puddode 2025 ko buri wittobe temel jagom kanyen keddi ton docteur mohammed salem ould merzouk ministre kumin akul murtani kanyen leede le goddo o haali no odo kabaru wuri nyalom hande no
kulani 2020
neidan o jadiren noga en nay memati no dartal ko jabbirto leede amen do yimbe temede jion hayebe jabe leede senegal gambi murtani fartade ni wonko yonkume heddiga ne tan o jaddire noga e joy tan bamde go e janvier nyottale nyolman handen yimbe temdere wonko mayi
25 plus de 100
le lewru mars jabbi non du ko malin ko be gondi ribede iwdi leedi murtandi dum wadi so iblisa jamande immi sanne le ngalure pomo ko de dum lati sababu du so malin ko immini lamu ko be jotti le nokku no dirte no ak sot kanko ministre kumin hakkuno murtani e leedi el goddo o wolitide wondube ribede be fu yimbe el be ngala kaytaaji non docteur mohammed salem ould merzouk
tan wi malin kobe so yottin leedi amen tan galle mabbe be woni ko heebi be leedi mali ana wuude leedi amen ni le jaa e deejere be torra heewti ben be wala talki ko yamirta be jodare leedi amen
ko buri malin kobe temeto ton dibbab iwude leedi murtandi mbirfitike e nokkule muuden do bomo ko do kanya fa yottede tumbutu be do malin kobe jetti sanne golliji ko laamo golli
mimine duo wirfitaade yotto bomo ko e jaa cialal mede salna sanne horejo leedi ni asimu goita ciagal o faabi amen li kitalla minke be nangi kan tammi yo golidrar hunde fugo jogim be teedi kan fe telephone nan
kage ga mori dingiga
fa ya gol do chunchun ka yoppe kanko ministre kumin akkuno murtani eleedele goddo o holliti wiide imadraaji hani wadede hakkunde leedele de
sakabe tuta klaimo do koron bango bem afisu kaydun x ministre kumin ka baro jago mbena leeda s na gono to wakal to non mbena jetti jene avril yalla hordor gogum datti bangal dabreji jago le nokku sahil ngel kanko premier ministre ko Burkina rimta Jean Emmanuel Ouedraogo teddin jogno taddangal gal do kawto holtivide dum do yo mojjere monde wonande yaworaji hakkunde leede yimbe ngondo leede AES fandi le kawr yimbe na hawtan wiide cuggu njamjiteji ngabbi sanne le regionaji sahala leedi ni to minaka mbiyanna ngutige fa ujnere mbiyanna to gawto no fa utemede joy kunta mamman baba kunta ko yene kat fa sanko Umar Bagol e sitasilibe
soto menaka tobe mbi assansi jotto ton o jatuno ko hejita gawbe kollitiwdi cuggu assansi o jatti ngabbi
sanno dana en essence day
boy mi sodi essence litre goto joni temede tati e buddebe me wulditikin du o tidala essence ga hunne ko weltaki menen dugna motoji jomira pineji tat mede sugle o titan mede teldra lam tinno wad imadraji hen
mon len nek barbari ta gar makay
tumbuti litre sotama ton kenyam fa ko yata bu temere jegon cfa wattu jono dum warti temere tati fa yotto temere chapande jiggi cfa kanko lamido zinesi le o do nokko noddirte Ousmane Alassane Yattara o yuma gikkine gikke lobbo no cogguidi kan jipirade
sum tan train d'observer ki
me wadi lugan goji me tay jati essence ngo wala le gendini gaddo tawede fu yogabe ana sali jati ciotude essence ana suudi dum yalla no buratti de yaade gamine tijji be warambe fama ciagan joni sabso jamaade salke soode essence o tidalla be warambe yaltina essence di
acheter ils vont le faire sortir
to gawto suudu humini do kabaru jaguule o do nokkan wonde wadde gonginali fewde e sottobe wonbe tombe be bi fodi be jabbo temdere chapande joy cfa ciugo essence
to buram to hulta wiide ben lampaji nukuji mu utama to wadi akan wadi nyande alkansar 10 avril ben wadi dun wonno fedde fagoso hammi den no mer o yettibe sanne o do golle wulti wiide dun lato sababu den no ko hebo foire fande le kawruji ben sukabele koy dido to lycée kayindi jaltinama njan dum wadi nyande jeddi avril yone bedoro famu kedanna ko kanko farti jartar hebe jungi serullo ay du façon alcissé
les quatre des disciplines sont
si rafineji ana heewi janginte do hor ko warta e retar ye goto soifa ko watta le classe do ye goto jennoje de watta feewde hono mako nadu e watta feewde jangino fu ana wawi sifede hen ko nawi hen sanne ni woni sariyaji cuudi le college di wana ko takka dame mudum fayso idum takka to en hore do sukabe jangintebe jangata dum monsieur mbe kany en do tampinta hore mu en fi hanude sukabe jangintebe hudu woni ko hada e cuudi jangirdi nado ngaddo ko hada ko do fu jukkoje ko wayba men so tonge do mudum e kaltantaaki sarabe kany em hani tinnaade sukabe be biira be fa gasa sabi birugol ila le galle fuddata ko hewe mabbe do fu no andanta suka mudum yeddi sariya na do wadi ko boni fu tan wala ko way wadde de kase
devant le fait accompli
to diritu ta vide men suudu gol ben wotoro sumi fa labbi sabi ben dum wadi sabi ben yite men nangudo nokko won je akapsare sapo avril denno la dum be holti vide yo sabi kura denno kambe fultan sibi wadi imadar jare nifude ben yite ge prefet cercle dire e habardi be hobbe no development social je darno ko de lonku o holti vide wadi faba fawde yimbe galle gonobe tunbe to sigar to holta vide pon de koro bugu commune zanyena bernel tunyena tun gudi do klodi temedere utama nyandi al kams al bare jana avril denno holta vide no kon wudiri nyena klodi temedere pon be kayu tapan metre ngaji tapan joyi e jago den mu inama e libbe sappo e jeddi hewi lam ko be miloji umbir ko buri ko padi milliard goto nati hen e do itugal kalsi union européenne ndon pon la to sababu buti sante laji be dekoro bugu
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotamel on nampala ne wido ben kewal balé politique le mali ndo bama ko do bankas kay sikaso ba flob yuroso ku tiala yimbele ki kaklaji mun en keda fosan alcisi
kay si moi je suis pour la
ka kay do amne jabani jati parti ngaji di adadu mudum buite yimbele hewbe le lede amendi du wondi nartude le nyalawmo hande o de hune mudjune sabi dum waran latat sababu andude ko wondi wadede bangal politique hana jabbade parti ngaji sappo hakile aminka so parti ngaji hewa sanne le lede du yafina ngol gouvernement o bangal bamgol mudum anyaaji yogaaji le democratie mudjudo ka adadu parti politique an haani ko buite el mudum sanne dum buita ndu sanne chaadale la
moins de problème pour l'état
bangal mudi kawro jomen yonterne kettanna ko hebanen umar bagalu
mali alanziri leedel didde fu homu fu holliti wiide uddan frontiere ngaji mudum dowuji dum wadi tagal ko alanziri bombi drone mali nokkuno dirtede tinza waten le on do wattu fu leedel tati aysde dum woni niger mali kanya burkina faso bi ambassadeur ngaji mudum gombe leedi alanziri ndi birfito kabaru goddo kasen kanko ministre kiddo kuminido kabaru kebe leedi meddi no dirtede madame boire filisiso ko komo nabale sud doctoror miccitede wiido uddado duubi nyaloma handen o odo demmod avocat makko wi o windino batakiji kewdi hollitindi wiide o sella en garanti minen dido kabaruji tiagal ko leedi legindi wonde bamde anniyaji fati dabaji mali nata ton kasen wattu jonobe kokki mali sarti fa yottoli didi lewru mehndu dabaji mali ko be gondi ton di fu njaltanombe kulitiri wiide wattu jono dum kambe laamu ko mali be pamri do hen
bangal men kan 17 maroc 2025 leni mandi men tunisien men wondira wattu 19h so jagabulen be hebi fiide be jaban yaade dem final la yid ben fidude e kambe pucci burkina faso bangal dun sel malien bamako ben yaata e men kartal garongal dum woni bal basketball ndanno africa league be kambe daneji bamako be ngam ben piama kasin wonande eti al ittihad egypte chapan djegom e jetti chapan jena e gu non men cilul lor no bullo ko be fiata eli ujidi o katene ko yamen handi secret mi tungi do sar fumtini himbe modo bangal numero men 116 98 56 56 sosti ko la ngata na kilo ka ko hulti don kuna furio 37 321 mere mere non ka fon buudi temdre buudi nove tole telephone jom do sere tole do magasin yotor mede magasin yo kabaru ben kebal en yoydundu ben lecce biyeji kay no kalisi ciwdi di jama o salato nangude ben kalisi alisi so ko hen ka faso ngomi e makko yonki rejo
ana heɓa wakkati jom yimɓe hewɓe jagotoɓe ne leydi amen ndi jaɓata nangude ɗereji kalsi tunnuɗi na ɗo ceekiɗi fa yetto kalsiji cewɗi nisiɗi ɗo e hunde tampinde sanne yimɓe yogaɓe gomɓe bamakoɗo fa jottoɗa le région Sikasso
koore muɗum heddi fa hande so gonga haale jamarande na jokkiti salade nangude geji kiɗɗi ɗi fay cewɗi ɓuuɗi deɓe nangata kale lumoji salade ɗiɗo kalisiji ɗi salade kalisi kay to lambu salade nangude kalisi ko hani kay to lambu to iwrata julaɓe yimɓe hewɓe salato nangude kalisi ko min kay fay hunde famari
so ɗereji kalisi ceekiɗi tunnuɗi woni ko yimɓeɓe ɓuuri salade nangude nde laamu kayi wona noom ɗum wordi to ñandi kalsi temdere woni ko yimɓeɓe salato nangude to
ñamude cewɗi ɓuuɗi deɓe ma temedere na tiiɗi sanne wakkati joni o anda ko ɗum saabi yimɓe jaɓata nangude cewɗi ɓuuɗi temedere ñamatake fewi ga kayga min ko wari jaati yiide cewɗi ɓuuɗi temedere ɗi min nagata ɗi saabi jamara nde salato nangude
yimɓe beccoɓe kalsi kañum en ka salata ko nangude ɗiɗo kalsiji fewi ga ɓe gaɗirta ɗum mere yoro sek yo goto e hakkude mabɓe badala bugu
tiɗalla mo ɓiɗene mali hewɓe heeɓi mi ɓitan hen kala ɓuuɗi temedere bonɗo min nagata biyaji taccaɗi fa yettade hakkude banque ngaji ɗi nagataɗi saabi so biye goto fo cikkini ɗiɗiɗi min mi wawi nawtoro banque goto neɗɗo goɗɗo ɗum nawtoro banque goɗɗo to bisawo to ndenno bisawo mursata saabu wecci biye goto cili ɗiɗi banque ngaji ɗi goto foof nawa yaade tonno wattitoyde biyeji ma kalisi cewɗi mere mere noon
yimɓe jiltoɓe so ana nanga kalisiji ceekiɗi na du kalisi janɗe ɗe bindi muɗum fo tosi fa laaɓi kañum en du wonko heɓata e oɗo golle ele wi goto e mabɓe momi jiidi e lumo goto boma komo yiɗa inde muɗum haali
so cewɗi so biyeji minen battita ɗi ka feccere kalisi o kokketaɗa min tottan ɗiɗo biyeŋaji ɗi yimɓele gonɗo e damgal banque bire en sato jaati min coodan ɗum juuɗe mabɓe ndenno mi ɓeɗorta tono min mbawa heɓdu hen temɓeɗe nayyi ujunere ma ujunaji ɗiɗi
dunke en andanɓe kabaruji ɓiliɗe kalisi kañum en ka holiti wiide salagol nangude kalisi janɗe yogaje na du kalisi ɗereji banque yo saabi wañugol yimɓe nawtotoɓe ɗiɗo kalisiji professeur Moussa Diallo yo janguinowo suudu janguirdu do dow le leydi amen ndi
soni jamare salike nawtorade kalisi tan onɗo kalisi o kay nafaka mum timmi wawata fe nawtorade hono kalisi oɗo sifa o yowi dow cewɗi ɓuuɗi deɓe sappo jama o salato fewi nangude ɗum ni ende tan ndenno banque o yitiraka yaltide ɗum le kalisi yama so jamare nde salike ñamude kalisi goɗɗi latanto wajibi banque o majjunde ɗi ɗo kalisi boni fa yewti nokku soni naati le banque o timmi yaltata kase
dunke en andanɓe kabaruji ɓilile keɓe ka oɗo golle ana metti ɗum en san saabi le wimaɓe e ɗum haɗa keɓal leydi amen ndi yarde yesso modibo mawoma kalu e goto e hakkude mabɓe
soni yimɓe salke nawde kalisi so biye so cewɗi tawene leydi men ndi na andita jaata o kalisi o yo yiddugol saria min tawki wiide ɗum ɗo woodi wakkat juni o banggal kalisiji kewɗi min mbiɗa wiide oɗo alhaali ona woddi wadde hello e ley kabaru keɓal leydi ndi ndenno ana hani dabareji fiye bangge goto banggal ɓeydande jamar nde faamu ka ɓuuɗo foof micande hoore jokkuji
pco ana micintina jamande wiide neɗɗo fo joguiɗo kalsi ceekiɗo na du ɗerewol kalsi banque tampuɗo sanne fa yetto kalsi janɗe nisiɗi fa timmi ana wawi yettade nokku muɗum to fa waccita ɗum fayi mbuɗu ɗu ittetake hen